ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngengusibonelo phithi wakangema ongumlomo kaBennett Diamond we-Christian Networks. Unenkinga uma ngikubuza namhlanje ukuthi usuyakwazizwa ungophukile ngaphakathi? Usuyakwaba nalomuzwa ukuthi kukhona ongalungile okokuthi uzizwa ungenamagalelo anele ukubhekana nakho konke okwenzeka empilweni yakho okungamatshi impilo elokhu ikutshikitshela ngawo? Asikhulumi ngakho kakhulu, kodwa ikhathi neyikhathi ngiye ngilokhu ngithola amazwibela eyihlona kwifidi yami ezithi iy'ndlela eziyishumi nantathu ukuvuka unomfutho omkhulu. Kombe le nto nje elula ingaletha inganyusa amandla ezempilo kuwe, amandla enjabulo njalo njalo. Kumbe kuba umbhalo othi ngaqamba amanga kudokotela wami kodwa hhayi akumina ngedwa njalo. Ongazwakala ehlukahlukene kodwa khuluma ngempande yodaba olulodwa, indaba yokuthi izinto ayizinhle kahle, ukuthi siphila impilo engaphelele, ukuthi indlela thizeni singabaphukile futhi ngeqiniso kukukha phezulu nje lokho. Yebo nebala, uyadinga ukuthile okunqala empilweni yakho kube sesimeni esihlelekile. Lapho sibala izinto njengokuthi udle kahle, unyakazise umzimba, phumule isikhathi esanele ebusuku, ube nezobudlelwane futhi ezinhle kophila nabo. Lokho kuyiqiniso elingephikwe. Kodwa kupheni kosuku iyodwa kuphela indlela yokuguqula ukwephuka kube isibusiso. Jeremiah 17 verse 14. Ngiphulukise Jehova, ngiphuluke, ngisindise, ngisindiswe ngokuba uludumo lwami. UNkulunkulu nguye kuphela ongakugcwalisa ngaphakathi, akugcwalise ngenkazimulo yakhe ithi phama, akwengame, akusibekele ngothando lwakhe, akuphulukise ngomoya wakhe, akunike konke lokhu okudingayo, hayi kuphela ukuphonsa umbhalane kodwa ukuhlabela phambili ngamandla kungakhathalekile ukuthi lempilo ikujikijela ngagabatelini. Ngoba uma ekuphulukisa uzophuluka nebala, uma ekusindisa uzosindiswa nembala. Ukuyithola devotion efresh siku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.